fresh out from nigerinic.com.
Mama, wonder can you hear me now? Mama, I wonder can you hear me, sir? Oh, no. Oh, I'm in a cold smoke. Back in 17 with a dream, nearly kill myself. I was with my team in the film and I did my dirt. Back in 17 when I leave, man, it quenched my thirst. Mama, I'm sorry I'm broken.
Akoto mama wena zalile, ngavela ngabamuhle ngikufuzile. Futhi ungifunzisile, indlela okhanjwa ngayo ngibonisile. Kodwa mama, ngakhetha kabi, bona indlela yabangani. Hayi sekunzima kuthi ngibuyele emuva. Mama, ngiyayibona imithandazo yakho. Mama, amile ngawe endleleni phinze mvuke. Imithandazo yakho mama, sibusiso zakho, imfundiso yakho ngali fungelu ma.